waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. Rasaas kor loo riday ayaa lagu beegsaday xerada qaxootiga ee Manus Island, sida lagu sheegay baaritaan rasmiya oo ay booliska Papua New Guinea sameeyeen. Sidaasna waxaa yiri taliyaha booliska Papua New Guinea David Yabu.
There were some shots being fired on the air and some shots were fired into the center and the bullets...
Waxaa jira xabado hawada loo riday iyo kuwa xerada lagu riday. Xabaduhu waxay ka dhex baxeen derbiga xerada Manus Island. Xaqiijintan ayaa ku soo aadaysa waqti ay soo baxeen warbixin ay Amnesty International ku sheegtay inay hayaan cadeymo ku aadan in rasaasta lagu dhuftay xerada mar ay xerada ka jirtay dhacdo muran badani ka dhashay bishii Abriil. Amnesty ayaa dowladda Australia ku eedeysay inay ku guuldaraysatay inay qaado mas-uuliyadda ammaanka nolosha magangelyadoonka ku sugan xerada Manus Island. Amnesty ayaa sheegtay inay xaqiijisay sawirro iyo muuqaalo la qaaday 14-kii Abriil oo xaqiijinaya in xabado toos loogu riday xerada qaxootiga. Eedahan ayaa imanaya kadib markii dowladda Australia ay ku adkaysatay in askarta Papua New Guinea ay xabada kor u rideen aysana xerada rasaasi ku dhicin. Qoraaga warbixinta Amnesty Kate Schulze ayaa ABC-da u sheegtay in cadeymaha ay heleen ay yihiin kuwo naxdin leh.
What we were able to find was that evidence of bullet damage in the fence and into buildings at the center directly contradicts claims that shots were only fired in.
Waxaan awood u yeelanay inaanu helno cadeymo ah in rasaastu dhaawacday xayndaabka hore ee xerada iyo derbiga, taasoo toos uga hor imaanaysa hadalkii ahaa in xabadaha cirka loo riday. Waxaan sidoo kale cadeynaynaa in rasaas badan la riday. Amnesty ayaa hawlgelisay qubaro fadhigeedu yahay magaalada Berlin ee dalka Jarmalka inay eegaan 21 sawirro iyo muuqaalo oo muujinaya dhaawaca gaaray xerada intii xabadu ay socotay. Qubarada ayaa xaqiijisay in sawiradan iyo fiidiyowyadu ay yihiin kuwa laga qaaday xerada lana qaaday waqtiga dhacdadan oo aan la qaadin waqti ka horeeyey. Ms. Schutze ayaa sheegtay in dowladda federaalka aysan wax weyn ka soo qaadin culayska ay dhacdadani leedahay, ayna ku guul daraysatay waajibaadka ka saaran nafta iyo nolosha dadka xerada ku jira.
We can demonstrate that people were at a much serious risk here than what the Australian government has been acknowledging. We also have pieced together the responses by the Papua New Guinea.
Waxaan cadeyn karnaa in dadka xerada ku jira ay ku jireen khatar aad uga weyntan dowladda Australia ay qiratay. Waxaan isku eegnay jawaabtii dowladda Australia iyo tii Papua New Guinea. Waxayna booliska Papua New Guinea walaac ka muujiyeen oo sheegeen in ciidanka Papua New Guinea ay galeen xerada oo ay wax kasta oo gacantoodu qaban kartay ku dhufteen kuna tuureen magangelyadoonka. Wasiirka socdaalka dalkan Australia Peter Dutton ayaa sidoo kale sheegay in dhacdo hore u dhacday oo ahayd in koox raga ay ilmo yar oo deegaanka xerada soo geliyeen inay xiisadda dambe qayb ka qaadatay. Ian Runtel oo ka tirsan Refugee Action Coalition oo ah hay'ad qaxootiga u dooda ayaa sheegay inayba mucjisad tahay iyo nasiib inaan qofna ku dhiman dhacdadan cidna aysan ku dhaawacmin.
That seriousness is something which the minister and the Australian government has tried to avoid and deflect because that bullets were fired directly.
Sida dhacdadan ay u ahayd mid weyn waa arrin ay dowladda Australia isku dayday inay indhaha ka qabsato oo ay iska leexiso, sababtoo ah xabadaha waxaa lagu riday xerada. Wayna caddahay in koox ay ciidamada badda ee Papua New Guinea hogaaminayeen aysan xerada oo keliya weerarin, ay sidoo kale weerareen maamulka xerada. Taas ayuuna wasiirku doonayaa inuu wajiga ka daboosho. Mr. Runtel ayaa sheegay in hadalka wasiirka ee dhacdadii hore iyo sida taasi ay u saameysay xiisadda u dhaxaysa bulshada deegaanka iyo qaxootiga aysan sal iyo raad lahayn.
We still got the claims, you know, from the local politicians, the local police chief, the local representative of the defense forces on the island who's
waxa hadlay siyaasiyiinta deegaanka, taliyaha booliska iyo mas'uuliyiin kale oo deegaanka iyo wakiilo ka tirsan ciidanka oo dhamaan ku sugan jasiiradda oo askartoodu mas'uul ka ahaayeen rasaasta xerada lagu riday 14-kii Abriil. Waxayna dhamaan isku raaceen inaysan la socon xiriir ka dhexeeya dhacdadan iyo wiil yar oo xerada la soo geliyey. Kate Fuse ayaa sheegtay in xabadaynta kadib inaan cidna lala xisaabtamin.
The responses by the Department of Immigration and the Minister have been very reckless and irresponsible so far, potentially inflaming.
Jawaabta ay ka bixiyeen wasaaradda socdaalka iyo wasiirku waxay ahayd mid qeyrun mas-uuliyad ah oo keeni karta in rabshada xeradani ay sii holocdo. Waxaan leenahay waxyaalaha dhaliyay arrintan waa in si degdeg ah loo baaro. Wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka ayaa sheegtay inaysan habboonayn inay ka hadlaan arrintan oo aan ka ahayn inay yidhaahdeen waa arrin u taala maamulayaasha Papua New Guinea. Wasaaradda ayaa sheegtay in booliska iyo ciidanka Papua New Guinea ay wadaan baaritaano isgarab socda oo arrintan lagu eegayo.
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. Booqo sbs.com.au/somali.